Hola, 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 hola. Spewen tabazo kashama. Is with my, oh my, mask on and my way. Is with my, oh my, mask on and my way. Aksutando lolo, olenza skona and my way. Aksutando lolo, olenza skona and my way. Nokhlala nje njule, ngothando lwethu sithandwa. Nokhlala nje njule, ngothando lwethu sithandwa. Inhliziyo yami uvele uyithathe, nemizwa yami uyikungethe. Ngawe yini ngaphandle kwakho. Imizwithi my, oh my, maskona ne mawe. Aksutando lolo, olenza skona ne mawe. Aksutando lolo, olenza skona ne mawe.
Lokungaqonywa nguwe ngishubu nzima ngifthole. Izito siphephezela uboya, mase hamba slow. Ngithengele into ezimnandi, chocolate le midnight, jambo lami le Kentucky. Uyisulu nekenani, noma ngafa ngiyobe ngazi. Ngitholile ubambo lwami. Siyambonga uNkulunkulu kokusigcina sobabili. Inhliziyo ishaya isigubhu, imizwa icula emzwilini. Isihlahla sikakhe isimuzi, sinjengamehla koswidi. Ukhiswa kunjengojuzi, ugcwela amavizwa
emi. My, oh my, maskona ne mawe. Imizwithi my, oh my, maskona ne mawe. Aksutando lolo, olenza skona ne mawe. Aksutando lolo, olenza skona ne mawe. Imizwithi my, oh my, maskona ne mawe. Imizwithi my, oh my, maskona ne mawe. Aksutando lolo, olenza skona ne mawe. Aksutando lolo, olenza skona ne mawe. Imizwithi my.
Confession, because you're young, we're not a genius kid. No, I'm not. Special.